Hivi maro kwanza ungeni ruka, ya ungeni acha, ungeni pita, ungeni vuka. Ya alivo kuita ungeni ona sikufai kufa. Mbona mini ngeona fresh, ngeona poa, ngeona super. Hata nsinge umia kidogo, hata nsinge juta. Labda nifungula wenye mikoko flani ya kutupo. Ungeni sao ninge kusau, bele ungenda kujirusha. Labda haya yote haki ya nani ya singe nkuta. Sema moyo kuna namna unanisuta, unaniambia kuna siku mita flani ungeni kuta. Unge simama, unge sema hata mambo, ninge shtuka, ninge kuambia nomba namba. Ungetizama, ungekifuta, ungenipa mida mibovu hewani, ningeshuka, ngekwambia mimi flani, ungedai unanikumbuka. Ningesema mikichwani muda wote unazunguka, unge smile ku reply maneno yangu yanagusa. Baada ya hapo mimi nadhani kungekucha, ile kungekuwa na utani, kumbe nazama kwa pupa. Ningekwambia nipo ghetto, jua lingezama, ungeibuka, vingetokea vitu flani, nitahukumiwa kishuka. Kuna vitu ungehitaji, kuna ambavyo ningekupa, vingine mimi ningeshindwa. Mifukara sina vyupa, ungewaambia your friends wange cheka, wange suta, bado ungeniona sifai, ungeni mwaga, ungeni tupa.
Nina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo. Sina chuma, huna huruma, huna moyo. Mama, inaniuma sana, huna moyo. Mama, inaniuma sana, ye chechea, ye chechea, u chechea, ye chechea, u
if you who go be karma, what goes around baby comes around. You say you stuck around, but you're not around. I think you took my heart when you came around. Mkono moja kifuani, she not a sound. Nafuta namba nimekariri, sikuona tadalili, sikuaga tabahiri. Knew everything gonna pass, what the back, cause I thought you were the one. Ya nini ya ye wapili, kumbe it's all in my head. Niko na tafuta and I'm breaking my leg. Shida we ujali, that's what my friend said. When ye wanna you and nini tule mkia the same bed. Sema bado picha minavuta. Kama ukinicheki siku kaniambia unajuta. Ukaniambia kwamba nyumba ilianguka, tujenge ukuta. Mbona mini taona fresh, taona poa, taona super. Bada hapo mimi nazani ndo kuta kucha, lele kuta kwa nautani, kumpe nazama kwa pupa. Nita kwambia nipo ghetto, jua likizama utaibuka. Vita tokea vitu flani, nita hukumiwa kishuka. Kuna vitu utahitaji, kuna mbavyo nitakupa, vingine mini itashindwa. Mifukara sina vyupa, utawambia your friends, watacheka, watasuta. Bado utaniona sifai, utani
moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo. Sina chuma, huna huruma, huna moyo. Mama, inaniuma sana, huna moyo. Mama, inaniuma sana, yeah.